Toyo studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
altinere noga jeena lewru septembre hitano 2025 poli ngaroji gabbe di kanyun ka bonanda mudum ana wondi mater sannile sahal fayo tole wuddu leedi amen di demobe gombe tombe kanyun en kalatike wajibe duude mu em hetta ko remin pro do kiti kanko premier ministre kiddo leedi amen di do won Musa Maraka fuddi altinere hande bamako do na totukol makfo yoppite ta fonko avocat en makko be ka tiwti ko ka parke o tipitreke dum jaggal sakara don sembe kabaruji dum jogane on kikede hande bismillah modom helade le wuddu fa njottoda le saha leedi amen di pulli jeroji gabbe kanyum ka bonanda mudum ana wondi mater top san fewde o do tiddal demo gombe tum be be gala bawde sanne kanyum en ka latike juude mu en wajibi tin hetta ko remi ko yimbel hewbe du ana sugili dum ana sugili sanne yimbel hewbe gombe le on do nokku fa kebe famtare kede modu samasiko
to nyamnya e jalle circle bankas lamu banyagara kanyo dun no dire le lamu tumbutu poli bondoji nyamri di na jokiti wadde bonandaji le gese yalla hadde mursere remobe hobe holti wide jetiraka wadde keltal gila joni mahamadu boore yo horo jokkabaru demal le circle bankas holti wide kabaru o na hayba sanne ka dum fe tawede mo darda demobe nawtoradi sifaji finatawa yalla haybude gese mabbe wi honjotobe ka do tilalan na wudi gila duubi kewdi rafi habo kabar mudun e kayo dun rafi ndenagu le nokku o beedu tidinde gulleji ndemobe
masina ana le region segu chogu gawri kayo ka jippike to san le wi himbe ngombe tumbe dun jula be kayo en ka holiti wiide kilo nelo ma hande o ka bud malhemere yaade bud malhemere e joy yeyirte be koliti de wiide jippokol chogu o do nyam kilo nyamir o ka sababuji kewdi wadi dum fa kebe famtare anni ko goto e julaajo mom landondir e mu en holiti wiide bangal modum do fetta mo do sama sew
anyere dama di bas modu tike ka tayo
mor am gamaga jati yeyete yaltintake dikewi no dum hewirni fay yimbe ciotta tugu o yo hakunde buddi malhemere e juy ciodo be jafara be iwata tagal mayongo e kan yitin min bafi yade nokku goddo may o sabi rafinde na tubo yidi dum tidi nan golle o kabar transport o fe goto wawa hebdidi den na julabe be ngara sodde gamuti ka juni wona non do wurdi
daga jamana kulusu no ta gelere
kiti kanko premier ministre kiddo Musa Mara golleji mudum fuddi altinere noga jeena lewru septembre yeso tribunal kumani do habure bonandaji gattido beme ande de kitu mako oka fuddi wakati yamde jeena yam wakati yamde jeena joda halaji di sembe mudum ka fu nawre ke bangal hono watte yalla o do gorkan heba yopitede ha parke oka tipitirke cangal ko avocat en mako be narti yalla mo heba yopitede tafom joda halaji mabbe di ka an wondi jokitade fa wakati mom gon jombo
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
video goton jiltina do do beme ande kesse de kanyuka holitama ele mudum wiide liddi mana ana wondi yeede lungujje amen di draman mayga tewti andude so tawi dum gongano kede modu samasiku
odo video mo mintaji didi yirwi sane do TikTok fadde dun natude de hello Facebook e WhatsApp e ndere mudun debbo goto inde andite kabar gaacile Mali na jogi liddi mo holti wiide yo hono manani denno daliki sane yimbele ido siwaji liddi jeetidi le lumuji di dunke en fenni kabar mudun sabe wi mabbe waawa fay latade liddi manakai waawata fay wurde le ndiyam ma dun natale putije docteur Bokar Nyari dunke kabaru dido siwaji di o ndo dum syndicat doctoro en holti wiide alhal yogaji nandi nandoji manaji na jati e letergal liddi sabi kul entreji yogaji ka dum na certi sanne e liddi mu'inirado mana den holtinde wiide liddi mu'inirade mana nawtortaka feele Mali den holtin wiide wido do kabar mudum wana fe gonga
le pide ka fa joliba ac kayun ka hebi wadde qualifier e le pide mudum dido baade cagga hebi kawdo abia warriors le leddi nigeria be ngati be baddi gotel be keba fe gotel garam hebondirde e isfasa leddi burkina isfasa do waram hebondirde e leddi burkina faso ko nawro bangal ligue des champions stade malien kanyum do hebi tike mudum tiagal ko fi as tempete de leddi centrafrique be ngati be baddi be keba fe gotel be garam hebondirde e ko le warta ko le ft noyadu FC Noir Dibu leydi Mauritanie so dum dubbe tike rewbe kanyum be kibina dubbe nogay leydi amendi kanyum endo hebata yaade leydi Kinshasa ana le republique démocratique du Congo do ne RDC fédération mo kanyum ko wala fuko jabi sifade bangal majum sakira do mi kaddata e kabaruji di kikide hande fadje fe nokkudo e seeda Amadou Adama Amadou Haydara waram haltande on dido kabaruji fu e hala français ko ne kireje